chetu kitanda cha kamba, sigodoro sishuka ni mkeka, kibanda chenyewe cha vuja. Pagawa, yuko milembe, baba sukari mebamba, ugu hawana msada, sote tukonjia banda, yani mawenge,
manamu, manamu,
nadondosha chonzi na kufuru mungu,
manamu, manamu,
shida kwangu, dokimbilio,
manamu, manamu,
ibili ni mimi, chapata nafu,
manamu.
Mtani naitwa Kayumba, mara muuza karanga, mara mukota machupa. Kila duka deni hatujalipa, vikoba na watutafuta, yani mchaka mchaka. Minawaza sana, ine tutapata na sisi, ututoke umasikini. Na mumaro mama yangu, mwanawe nadalilika, shule ni ada, midaboda, uwasi meraruka. Mama pressure inapanda, dada na mgonjwa sana, kaka na ekapagawa, yuko milembe. Baba sukari mebamba, ndugu hawana msada, sote tukonjia banda, yani mawe.